Sihemi yada, penzi si maden in China, halina gautemi yada, nyingi dua amina, ololu femi yada. Tumeipamba nyumba, kwa tabasamu, macho fumbua fumba, unihishi hamu. Wanaume ya pumba, twafunze nidhamu.
Get you.